press one.
Wakunze kera hose ubu yicaye imbere yawe ongera bumve reba mu maso kiri kikuza ntutinye sinagutaye tewe ndakukundira ntabwo ndagukomeza binaniye kati kikanze cyane ngwino tujyane ngwa ku mutima shira nyumva narekurayo natobikana
ahamaso atabona sikure y'umutima umwana nakunze tukiri bato
sinshobora kukwanga
Ahamaso atabona sikure y'umutima